Fresh and clean, Caribbean queens. Tambula gonna get you more African prince. Better than them, yeah.
Maliki music with the music.
Banange chiba de chinkabia chiwe de. Chibu ya gasi gude. Manangan teke dende.
Rafi wishu haipo mtebo. Unachusa watu. Kalina kamoko bambia shani la kalabo.
Kamutu alewa. Manangwe nonji ilala. Managwe no patulabu. Njakubela nawe, yeah. Uwejikwe na matite. Mokwa no gombu tupu goma wae. Baby na wolava. Bano bapiko bandava. Bono mana. Bayenzo kuseka, yeah, yeah. Uno mana.
Wazazi wa mie watakula ngombe.
Hawatakula dango.
Watakula kuku.
Hawatakula suja.
Na kila familia tutamflasha.
Sasa hawa watakula kuku.
Na kila familia tutamflasha,
yeah. Hawatakula suja.
Fresh and clean, Caribbean queens. Tambula kona gidomu African prince. Better than yemgia.
Maliki music with the music.
Uno.